Bonke abantu mabahlangane, zonke izizwe mazihlangane. Bonke abantu mabahlangane, zonke izizwe mazihlangane. Bonke
abantu mabahlangane,
zonke izizwe
mazihlangane.
Bonke
abantu mabahlangane,
zonke
izizwe mazihlangane.
Abazalwane mabathandane, labazalwane mabathandane, labazalwane mabathandane, abazalwane
mabathandane,
abazalwane
mabathandane,
abazalwane
mabathandane,
abazalwane.
Abazalwane
bayathumbisa.